Sota wana banda beta ki masasi banda lobby na butu akimaki me bakonzi bazwa ki decision akotinda ba soda mosusu bakendo luka e po bakanga e baki ya e na justice militaire po asamba
ezali tina nini ya beta ki masasi eske boyebi deja
jiske la toyebi nano te me rapport po tozwi ba ipsi biso ke soda azalaki na esika ya masanga bando mela masanga tango abimaki nde bando beta masasi na mutu nyonso oyo akutaki na nzela yango to deplore batu bakufi bamosusu bazuki en tout cas eza soda moko indiscipline esengeli akangama kaka tokokanga ye
azalaki ye moko twazalaki na baninga basusu
azalaki ye moko tina ya kobeta masasi wana toyebi yango te tango tokobanda baankete nde tokoyeba soki eza na mutu atindaki ye soki ezalaki ndenge nini soki ezalaki na se ya mulango tokoyeba tango akosamba po toyebiki tokokanga ye kaka
balobi bana bake bazalaki kati na bato zomi na mibale to zomi na misato bakufi bazali combien
tokoyeba koidentifie bana te po awa ndenge tozali awa boye delegation eutaki Uvira na 35 kilometre po ekende olandela makambo tango bakonzi bakosilisa kosolola na bakonzi oyo bazali wana na sange nde tokoyeba kombie bazalaki bana mike mibali bazalaki kombie basi bazalaki kombie wana nakolo bango te na ngonga oyo mpo nano tosilisi tobandi te ata kobanda pe bankete.